alino mukisa buli atamukama atambulira mu makubo ge
kita katonda wange
kubanga onoolya emirimu gy'emikono gyo oliba wa mukisa era oliraba ebirungi
ebizibu bwe bijja ne wabanga waliwo obuyinike
kita katonda wange
ninanwanira atalina kisa kyatya ononkola kinga ndinasinga manyi
katonda
Is my defender, we have a number, Gwen Peter.
Katonda wange,
Mungu pamani, ayi katonda, oh. Luno lutalo lwendi mukwetaga okumpanirira, mukama. Sitani akute kanisa, ajiuya yuya, oh. Bali mu masoke bafukamide. Bakuba maviva kwera bide ebirowoozo bibali kubugagga buka obutalina faida yadde abamuje bajjo obugagga wabuzabuza naye senjagala bubo ayi katonda sitani tajja kunfukamiza obugagga bwe bwabyoya otokanga bisanja ayagala balwana asanyuka waliwo bayomba Chimba perezo mukatonda wango omukuru yeye katwanira Ebizibuwe bicha ni wabanga wali wabu yesiza
Katonda wange
Ninanwanira atalina kisa chatya Ononkola chingandi na singa manye
katonda Katonda wange
Is my defender we wabanumba kwempita Jagala nkusinze nga Go watonda, go wabumba Mama wanganga kambenga Tibuli chimochi singa Uli katonda munene newe wataba mbere Iba mulamu bwe wagamba Ugalulira nikati Ngobulamu na buwayo jali Nsinze umunanti Kuwane mesa kwempita dadi Teri mulala gwendi wabyange yena Oyo yamanya byenkola Yampa yankunganyiza obugagga Obutalina buyinike Sitani mulimba Ebibye biri mu katemba Omutima gwe gwa kyuma Alabika talina magumba Sinzo mu Katonda wange ali mukuru Talimba Mukama wange byonna bisinga Ebizibu bwe bijja ne wabanga waliwo obuyinike
Kita katonda wange
Ninanwanira atalina kisa kyatya Ononkola kinga ndinasinga manyi
katonda Kita katonda wange
Is my defender we wabanumba Gwen Peter
Kita katonda wange
Mukama katonda kwebaza Okununulanga Nikusinza nememe yange yona Obutawera mungu Na wayo moyo gwange siri kusula Omutima n'omubiri gwange biri kusinzanga Nkoze sacho ya galatata siri kutengua Nasigaza kwesiga kwe Mukama Atacha kujuru kukaba Andeta kama tanta Bacha kusanuka Bachi manye chikori ingaruazi Nusa wala kusiri tukamkama Musingo rusozi sayuni oh, 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 oh. Ya manye wendiba
Ya manye wendiba
Uyo katonda taleka bana Bekulia butanga
Ya teke kalikula
Weka kwinsaba Change na lungamya
Ya manye wendiba
Ya teke kera bienkola luna
Ya teke kabienkola
Katondo mula muatare kabana Bekusana o
Ya manye wendiba
Ya manye wendiba
Ya manye wendiba
Oyo katonda atare kabana Bekulia butanga
Ya teke kabienkola
Weka kwinsaba Uli change na lungamya
Ya teke kera bienkola
Ya teke kabienkola busa.